nitakutumikia. Mungu wangu nitakutumikia. Uliyotenda kwangu ni mengi mno. Uliyotenda kwangu ni ajabu. Na kuahidi nitakutumikia. Na kuahidi nitakutumikia milele.
Wewe ni ngao yangu. Kwenye vita ulinipigania. Mwenza ukanihifadhi. Nifanye nini ili nikupendeze? Nifanye nini ili ufurahie?
Na kuahidi nitakutumikia milele.
Mungu wangu nitakutumikia.
Mungu wangu nitakutumikia.
Uliyotenda kwangu ni mengi mno. Uliyotenda kwangu ni ajabu. Na kuahidi nitakutumikia. Na kuahidi nitakutumikia milele. Nitakutumikia milele.
Mungu wangu nitakutumikia.
Mungu wangu nitakutumikia.
Uliyotenda kwangu ni mengi mno. Uliyotenda kwangu ni ajabu. Na kuahidi nitakutumikia. Na kuahidi nitakutumikia milele.
Takwahidi tutakutumikia milele.
Mungu wangu nitakutumikia.
Mungu wangu nitakutumikia.
Uliyotenda kwangu ni mengi mno. Uliyotenda kwangu ni ajabu. Takwahidi nitakutumikia. Takwahidi nitakutumikia milele.
Milele, milele, milele.